Pablo Sasa.
Wameuchochea moto.
Leo moto umewaka, nimepoa na mabosi zangu.
Nataka
leo moto umewaka, nipo najiria vitu vyangu.
Nataka
leo moto umewaka, mtanisamee majirani zangu.
Nataka
leo moto umewaka, DJ anagonga vitu vyangu.
Nataka
Wameuchochea
Pablo.
Acheni fujo, acheni fujo.
Ladies, you wanna have some fun?
Yeah, we wanna have some fun.
Ladies, you wanna have some fun?
Yeah, we wanna have some fun.
Ladies, you wanna have some fun?
Yeah, we wanna have some fun.
Ladies, you wanna have some fun?
Yeah, we wanna have some fun.
No choice, amor. No choice, amor. No choice, amor. No choice. No choice, amor. Wameuchochea
moto. Siki ukizima tunaondoka na bili na tulipi.
Siki ukizima tunaondoka na bili na tulipi.
Uo mziki ukizima tunaondoka na bili na tulipi.
Siki ukizima tunaondoka na bili na tulipi. Hey,
tunaondoka na bili
na tulipi.
Jamani bili
na tulipi.
Tunaondoka na bili
na tulipi.
Ya mabili
na tulipi.
Shabash.
Comic Slicer.